No angiririe maidori. No angiririe maidori. Ere anda toire weroine. No angiririe maidori. No angiririe maidori. Ere anda toire weroine. Newe, newe. Njaga no wahubire nguo e rere anda choire njaga no wahubire nguo e no wahubire nguo e no wahubire nguo e rere anda choire njaga no wahubire nguo e rere anda choire njaga niwe niwe no we wiki niwe
Makwa,